mema sija
malaika osude mu mukwano
twala balala jotaba twala
malaika manya gombani
newe banke masija
malaika osude mu mukwano
twala balala jotaba twala
nziza kulondola ngolo zati nkulabanga balala embera zo siza bulijjo byokola bisuse kubyabalala ye kwa mwenya omusana ne gwekweka onyiga bunyizi eggulu ne lyechanga kibuyaga nakunta era kati nategedde gye wali obeera kibadde nga kyama kyange nga nakitereka ku mutima gwange tenno waliddwa nyambo njoleyole mulira manyago abalala sijja bagamba
amanyago gwani
newe banke masijja bagamba malaika osude mu mukwano
twala balala jotaba twala
malaika amanyago gwani
newe banke masijja bagamba
malaika osude mu mukwano
twala balala jotaba twala
obumwambu tintinze pulira kwesunze obongo obumyutinze obwefuze ndowooza gwe omutima ogubaludde oguyingidde lawo gwali gwetuze Let me take you home. You're full of goodies. Kankuyite sweetie sweetie. Butuchusamu kuyite honey honey. Bugana nja kukulopewa mami. Mubula mubuno kusava chimu company. Kankuyite sweetie sweetie. Butuchusamu kuyite honey honey. Bugana nja kukulopewa mami. Mubula mubuno kusava chimu company.
Malaika amanya gombani. Newe banke masija
kukamba. Malaika osude mu mukwano
twala balala jotaba twala
malaika amanya gombani
newe banke masija kukamba.
Malaika osude mu mukwano
twala balala jotaba twala
Malaika, amanya gombani,
newe banke masija
bagamba.